no to war. We are one people. We are one nation. God's nation. Stop fighting one another. Say no. Stop fighting one another.
Sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Tumeumbwa kwa mfano wake. Tupendane, tuishi kwa amani. Tusibaguane. Sisi ni kazi ya mikono ya Mungu. Kila mmoja wetu ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Tuseme no kwa vita.
Say no. Fighting one another. Say no. Say no. Say no. Say no to war. We are one people. We are one nation. Created by God. Stop fighting one another.
Sema, unampenda Mungu ambaye humuoni. Na jirani yako unayemuona humpendi, wamchukia. Lazima tupendane. Say no, say no to fighting one another. No more guns, no more guns. They say no to fighting one another. They say no to war. Tuwaishi kwa pamoja na amani. Kuwana kwa nini? Kumwaga damu isiyokuwa na hatia kwa nini? Tumalize vita. Weka bunduki chini. Tuwache ni kuwana. Oh. tuseme no.
Say no, say no, say no, say no to war. We are one people, we are one nation, God's creation. Stop fighting one another. Say no, say no, say no, say no to war. We are one people, we are one nation, created by God. Stop fighting one another.